Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwiharikwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu, mwese ndabakiriye ariko by'umwihariko ndakira Marie Claire Kibukayire ararangisha abavandimwe hashize hafi imyaka 50 batandukanye, abana baba Métisse Raphael na Husso babyawe na Marthe Mukankunzi ku bagabo babiri batandukanye, Camperi na Husso bakoraga muri Zari irubona. Marie Claire Kibukayire atuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona.
Nukuri ikindanye muri iki kiganiro ndeka mbanze mbashime ko munyakiriye muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga. Iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banjye nabuze.
Mwaburanye ryari, mwaburaniye he?
Umva, abo bavandimwe ni babyara banjye, twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970. Muri icyo gihe twari abana, ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze. Nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye, akaba yari yarashatswe n'umuzungu witwa Russo, ntabasha kwibuka irindi zina rye, ariko mbere y'uko amushaka yari afite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Lancombre. Raphael rero niwe twanganaga nko mu myaka ntekereje, murumuna we niwe wari Russo. Noneho papa wa Russo yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils, ariko atari butware Raphael. Byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopte. Mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo. Icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restange. Madame de Restange uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi, ariko niwe wamwadopse. Kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko njyewe rero mu kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi, kubaza abantu benshi, nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose. Ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu, ikiganiro cyiza, ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo, kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya, ni umunezero udasanzwe. Kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki. Ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu.
Urakoze cyane. Ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya.
Nta kibazo.
Aba bana babyawe na Marita
Mukankusi,
kugira ngo ise wabo agende yongera agaruka twari Russo, ariko Raphael asigare, byatewe n'iki?
Mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo. Kandi iby'imiryango ntabwo wabimenya, n'ubu nari umwana sinabimenya. Peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokiye kumwadopta we ubwe, ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we. Nyuma Marthe aza kugaruka yararwaye cyane, kubona ko yabaye dehange mu mutwe, ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu. Ku buryo Marthe yarinza agwa muri genocide, ntabwo njyewe ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wigeze atekereza kubasaba abana no kubashakira.
Ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele. Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta warukiri muto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte. Yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari.
Mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore w'akantu gato. Ntabwo Marta Bukankosi yigeze ajya i Burayi n'umugabo we Ruso wagiye i Burayi. Marta sigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo Ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marta na Ruso bonyine no muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara akamuhabwo nk'umwana n'ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka.
Birumvikana barukiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bufunguzo ruri umufungurira imiryango myinshi. Aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi.
Yego.
Papa wabo yari umwe?
No, ntabwo papa wabo yari atandukanye.
Papa wabo yari atandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu Ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asigundi.
Yego.
Nuvuga yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu.
Yego.
Noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize?
Uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose.
Ku ruhande rwa se ntabwo muzi.
Ariko ushobora gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo informasiyo naza zibaza nkazibabwira.
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi?
Nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yarataye rwose umutwe n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntago mbyibuka neza ibyabyo byose yaragarutse ntago sinigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse.
Yego. Uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye?
Ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho.
Niba bakumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kubabwira?
Kuri cyo nababwira ko mbahobeye cyane, mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nk'uko ntigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose. Ni nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizerewe cyane kubabona.
Tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu ba metis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka bataze aho bashakira. Ngaho rero Marie Claire akibukayire ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri nanjye ndabikwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu mukuri imigisha yose imana ikumpere ndagushimiye
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'1994 umwana w'umuhungu witwaga Muhire wari ufite imyaka 4 yisanze mu kigo cy'impfubyi mu Bugesera niho yabatirijwe yitwa Jacques n'umwana utazi inkomoko ye Jacques Muhire atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange umudugudu wa Kiruhura
cyifuzo cyanjye ni mucyagura n'umuryango wanjye uko nje twatandukanye n'umwana nibonye ndi muri Ruferina nibona bampamagara Muhire Jacques ariko Jacques baya tubatije mbizi ko twayitwe muri Ruferina nahageze nitwa Muhire batubatije Jacques
none se wageze muri Ruferina ufite imyaka ingahe
nageze muri Ruferina mfite imyaka 4 nibyo mbona ku ifishe yanjye ya Ruferina
wahageze uturutse he
ha karere kariho kuko file mfite yanditseho Muhire Jacques imyaka 4 ndi muri Ruferina gusa nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'abanaruturutsemo cyangwa umurenge
iyo Ruferina wagiyemo yari herereye he
herereye mu mujyi wa Nyamata ahari muri Kanzenze
none se ubwo niba waragiye muri Ruferina y'Inyamata nta gutekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu Bugesera
ibyo twabitekerezaho ariko noneho iyo fishi niho ko bashatishije bakabura umuryango ngo muri Bugesera uko hari abantu badushakiraga ariko banditseho ko bashatse bakamubura bakabura umuryango wacu dukomokamo
Muhire impamvu mbikubwira nuko
yego
hari umwana nkawe nuko we ari umukobwa yaje hano mu kiganiro gasoro kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi bi yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho nimba ari kuruhuha harahari kuruhuha
kuruhuha harahari mu karere ka Bugesera kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri Nyamata aho ngaho abenshi bahaga batutse muri Rusena bari bashyize uruhuha ariko bagashaka kwagira nabi barahabakura babazana i Nyamata kwa Mingeti kuko ariho hari umutekano
yego
bazanwa n'inkotanyi
uwo mwana rero yambwiye ko ariho atandukaniye na nyina nza kushakisha nyina ndamubona n'umwana ari aho ngaho i Nyamata nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i Nyamata bahuriraga mu isoko bataziranye kandi ari umwana na nyina nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu Bugesera wumve rero yuko ugereranyije ushakishije wasanga ko abana abari kuruhuha bazanwa aho ngaho i Nyamata ariko nabo ntibari bavuye kure barabana bavuye mu Bugesera bahunga n'ababyeyi
yego
umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro gasaro kaburaga azi ko yabuze umwana w'imyaka 4 muri 94 witwaga Muhire aza gusanga aho ngaho i Nyamata ngaho mbwira wagiye izina ryawe urizi uzi ko witwa Muhire none se papa wawe wari umuzi
ntabwo nari umuzi
mama wawe se wari umuzi
ntago nari umuzi
hari abavandimwe se wagiraga
ntago na ntago mbizi kuko urumva muri iyo myaka ine niba nari njye njyenyine cyangwa se abantu bafite bankurikira bi ntago nabimenye
iyo wabaga muri mu rugo ntago wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe wabonaga uri wenyine n'ababyeyi
nabonaga njye gusa icyo nibuka gato ndi muri Ruferina rero barukuna bafashaga itaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri ndibuka ko hari umwana twabanaga ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri Ruferina ngo bamwado batagende sinzi ngo yahereye he gusa ajya gukunda kumbwira mama azaza dusange hano bamwitaga Chantal kari akana k'abakobwa bita Chantal ako sinamenya ngo karenge he kasohotse gata Ruferina ntabwo mbizi pe
ku buryo utekereza ko ari gashiki kawe
atekereza ko afite ukuntu yaba nzi urumva twahuriye muri Ruferina bagahora mbwira ngo mama azadusanga nibaza rero urumva we ashobora kuba arandutaga ntabwo nari ndi
ariko yavuga mama se ukumva ari mama we cyangwa mama wanyu
nyine njye yavugaga mama ngo ntatanumva kubwo azaza kadutora mama nyine
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka 30 Mukanyirigira Annonciata yatandukanye n'umwana w'umukobwa Cécile Ntakababaza warufite imyaka 7 yaburiye muri Kongo aho yari yahungiye yari mu nkambi ya Mugunga Mukanyirigira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gasabo akagari ka Karuruma umudugudu wa Nyagasozi
Kinzanye mu kiganiro no gushakisha umuvandimwe wanje twabuze yitwa Ntakababaza Cécile
Ntakababaza Cécile mwatandukaniye muri Congo
nukuvuga ngo bo bari batuye hano mu Gatsata ari kumwe mbese iwacu hari ahangaha ariko njye nari ntuye igikondo ntabwo twahungiye hamwe njye nahungiye Bukavu noneho mama rero yari ari kumwe n'abo bana babiri bahungiye I Gatsata
nose uyu Cécile Ntakababaza mu vindimwe
ni umuhererezi ku vindimwe
ni umuhererezi wanyu wowe wahungiye I Bukavu wahungira kuri Goma
nyene bo baciye mu nzira gitarama barakomeza na za nkoto kandi baciye ntabwo mpazi bahinguka aho ngaho I Gatare
hanyuma se abandi bari kumwe bo baratashye we arasigara
ni ukuvuga ngo bagezeyo mama wabo ahita apfa apfuye basigarana n'abaturanyi noneho umusaza we bari bari kumwe ntabwo ngo yarahari ni kwakunda abantu baba bari kumunywa akajya gushakisha n'undi agasigara hanyuma rero ubwo musaza we kubera bahise bava mu nkambi bakanyanyagira yaciye ukwe n'undacukwe bahita baburana ubwo ngubwo ntibongera kubonana bigenzeze rero muri 97 musaza we waraza undi birangira tutamubonye ariko abantu I Mugunga batubwiraga ko bahamubonye ariko birangira ataje
babahaye amakuru bababwira ko bamubonye bababwiraga kuba mubonye akiri mu nkambi cyangwa se ari mu mashyamba rurongotana bababwiraga kuba mubonye he
batubwiye ko bari mu Gunga nyine barimo baza bamwe bambuka baza ku Gisenyi nyine baza mu Rwanda ariko we I Mugunga ngo ntiyaharenze sinzi rero ubwo ahandi yahisaga
mbese muri 94 ugereranije Cécile yari afite imyaka ingahe
Cécile avutse muri 80
wambwiye yuko mama we yitabye imana ari muri Congo papa we nawe yashoboye kuhagera cyangwa se ntabwo ariho
papa yapfuye muri 90 kuri 25 z'ukwa 12
komere kuva musaza we yataha nta wundi muntu wongeye kubaha amakuru yaho yaba yararabutswe Cécile Ntakababaza
nta muntu wongeye kuduha amakuru ubwo njye natangiye ku hari ahantu batubwiraga hakurya ya Tegisirwa niba ari Kacyiru bavuze ko hari abana mbese bagiye baburana n'ababyeyi nagiyeyo mpageze bakubwira ko ntawe nta mbese ngo iryo zina rye ntabyo bafitemo ndataha ndongera njya mu Kiyovu kuri Feseri naho ndandika nanditse nabwo kuba byanzaniye izina rya papa ariko inzanira izina ritariwe ubwo rero numva biranyobeye ukundi kuntu nabikora ndagira ariko nyuma nakomeza kumva aka gasaro ka uraga ariko kugira ngo mbashe kubafatisha nabyo bikangora niyo cyatumye tukomeza kubikurikirana twaje kwaka inimero z'abagira ubusa ngo adufashe nyine niwe wadufashe kugira ngo tubashe kukubona
nakoze cyane kuza mu kiganiro gasaro ka uraga iyo mushatse mba mpari ntabakira kugira ngo tuganire dufatanye dushake abo bana mwabuze abo bavandimwe mwabuze agasoro kaburaga nicyo kabera ko none mbwira uyu muvandimwe wawe Cécile Ntakababaza niba kumva muri kano kanya mubwira amakuru yo mu rugo mubwira amakuru ko byifashe mubwira ijambo rikuri ku mutima wumva ushaka kumubwira
muvandimwe wanjye rero ikintu namubwira rwose abaye ariho cyangwa akabanyumva nakoresheje uko nshoboye ndamushaka ndamushakisha rwose turamukeneye adufashe rwose akatwumva yatibwira ari kuko turamukeneye cyane kuko mutekerezaho byinshi ntabwo byigeze bimpa mbahoro rwose nubwo mba ndanga n'ukongera gutari ariko muramutekereza igihe cyose Imana idufashije akaboneka rwose byaba ari byinshi ndahari ndi mukuru we na musaza barahari n'abavindi mwe na mama bose barahari ubwo urumva ko tugihari mbese aje yaza yisanga
urakoze cyane Anonsiyata Mukanyirigira ushakisha umuvandimwe we Cecile ntakababaza ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Ukaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe ndabifurije Imana ibahe umugisha murakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 igihe abanyarwanda benshi bahungaga intambara buva muri komine Kivumo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye bagana muri Zaire umugabo yanze guhunga yitwa Anisette Bazimaziki yarafite umuhungu w'imfura imyaka 20 Wenceslas Nshimye Umukiza wiyemeza guhunga batandukana batyo umubyeyi we Anisette Bazimaziki aramushaka tuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Nyange akagari ka Muganyana umudugudu wa Karambo
n'umwana wanjye w'imfura witwa Nshimye Umukiza wenze Silasi twatandukaniye ku Kibuye hafi ku Kivu
mwatandukanye mujya he
twarahungaga duhunga intambara y'1994
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane mwari mujyanye wowe urasigara byagenze gute
twari kumwe ariko umugore yarasigaye twaranyubanye turwaho yanyuze ariko uwo mwana aza kuhamenya none ndavuga nti jewe ntabwo nzahunga uzashaka kugenda zigende ati nanjye kuzatubuza ati none zigende bwakeye agenda nanjye busa no kurebanye naho yarahari ubwo mvuye mbagiraho namusize mbandi twari kumwe bati yagiye
bakubwira ko yagiye he
ngo yakomeje yo muri Zaire
kuva muri 1994 kugeza ubu nta makuru ye uzi namba
amakuru ye nigeze kumenya nayumvaga mu buryo budafututse bavuga ngo ari muri Congo Brazzaville
yego
none nza kwibonera umuntu w'umudamu ari hafi wanjye aje kureba umukwe kuko umukwe we umugore we niwe mudugudu wacu
yego
ubwo tuba duhagaze haruguru iwanjye mahera kuko umuhanda prize ambwira ngo umuhungu wanjye yaramubonye bageze tingitingi mbese ntibarunzi tuzoreza ntibakoranye ambwira musaza we twakoranye mu gisirikare ngo bageze yaramubonye aho tingitingi yaramubaza kumubwira amazina ye
yego
amubaza se na nyina arabavuga noneho rero n'igice cyo barabakuba babagarura yarabacika uwo mwana wanjye bo abandi bagaruka n'indege rero yakomeje ngo agenda ajya muri Angola
yakomeje agenda ajya muri Angola
akomeza ngo akomeza abacitse ajya muri Angola
none se kuva yagira muri Angola hari uwo wigeze ubona hari umuntu wigeze uhura nawe ngo umubaze amakuru hari kanunu kaho yabaherere wamenye aho yaba ari muri Angola
ntayo uretse uwo muhungu uretse uwo mubwiye mbese niko araba numvaga bavuga ko yaba ari Congo Brazzaville ati ntabwo ari mu nzego yari muri Angola yagiye mu nzira yerekeza muri Angola
none Nshimye Umukiza mutandukana muri 1994 yari afite nk'imyaka ingahe
20 yararangije sarayi
niwe mfura yawe
yavutse muri 1974
barumuna be n'abashiki be bose baraho ngaho mu Rwanda
bose n'uwo babyaye nyuma uko asize nyina atwite inda nkuru yamubwiye ku itariki ya 9 z'ukwa 1994 araho urumva afite imyaka 30
yego none Wenceslas Nshimye Umukiza ni iki cyatumye agusiga wakagenda kandi waramubwira guti simpunga ndaguma hano yarazi ko nyina ari mu Rwanda barushikibe n'abarumunabe bahari ni iki wumva cyatumye
agenda yagiye gusa kubera yabaye urukurikira izindi
yabonaga kandi uko ubwo baturasaga abafaransa bakajya babizimya ubwo rero n'ubwo bwabwishe abona abandi bagenda ndabona ko atamujyanye
none nyuma y'imyaka 30 ishize utabona imfura yawe uje mu kiganiro agasaro kaburaga uti mumfashe ndamushaka ubu ngubu ni umugabo uw'imyaka 50 arakuze niki kintu ushaka kumubwira niba kumva muri kano kanya
numva natekanye nkavuga n'umwana wanjye nkabona ibyo bizatuma aranakuze yabaye umugabo niba ariho afite umugore n'abana nifuza ko yakurauze cyangwa se eseri bakamuzana bakamugeza nuko nta kibazo cyane mureba
uretse uyu nguyu Wenceslas Nshimye Umukiza nta wundi muntu ukuri ku mutima uvuga uti ndi mu kiganiro gasaro kaburaga nyaboneka nimumfashe mubone nta hari abantu babuze abantu benshi mu bihe u Rwanda rwagiye runyuramo wowe nta wundi muntu muze nta wundi muntu ufite uvuga uti nyaboneka mfasha nawe umushakire
namufite wa mukuru wanjye yarashaje we n'umugore nabo baraba nawe yari umusirikare yapfuye muri 83 umugore apfa muri 84 uwo mwana rero ba yabanaga na bashiki be na mukuru we babaga kigali bacuruye intambara itari ubwo babaza turabonana bari muri segiteri gafete komine kivumu
uwo mwana uvuga ninde
yitwa Mujyarugamba Fidel
Mujyarugamba Fidel papa we yitwaga nde
Mujyarugamba Kazimiri
naho mama we
Mukarugomwa Mukarugomwa Cesar
hanyuma se uwo mwana w'umuhungu yagiye ajya hehe
uwo mwana mu kugenda bo bahubaza nyine wacu bahuriye kuri paruwasi ya Nyange
yego
none tugiye aba yarazazana umugore wa mukuru we n'abana baje mu kamodoka ka yarafite kahiri dushini ko yatupakiyemo ibyo ashoboye mukuru w'abantu ahari wambwira ko yari yaragiye muri Kenya kurangura aje rero we tuza kongera guhura nawe ava muri Kenya yanyuze muri Zaire kuko ari mu modoka y'ivatiri ifite purake za Zaire mubwira yuko atakomeza ngushakira kandi yari kubona n'inzira idari Kigali kuko amasasu yose yari yahatangiriye abari hose baraje ndavuga ntagira waza ni murumuna we yaraje yazanye n'umugore n'abana ati yarabaza cyane ati yo ati ko tuyigisha umwana imodoka ni bibi ubwo rero bose duherukana icyo gihe mu kugenda kwabo rero naje kumva bakajya bambwira ngo banyuze i Dubai hanyuma we uwo mwana Fidel we twaje kuvugana
mwavuganye ari hehe
wavuganye ari mu Bufaransa
uza aho ari rero
yatumye umuntu ngo naza nshake ashake umuryango wabo wasigaye noneho mu muryango wacu ubu nicyo uriho mukuru noneho umwana aje tuvuganye umuntu mumwibariza aho ari ambwira ko ari mu Bufaransa bo mubaza sinamubajije umujyi arimo mubaza mukuru we ko bari kumwambwira ngo ntawuhari ari muwe muki nawe akaba muwe muki kandi ngo akunda kuvuga ngo ibintu mu Bubiligi ati ntabari hamwe noneho icyo twavuganye kinambabaje yampize mba namuhamagaye kuko yari avuze ngo nibampe nomero ze nanjye zanjye nzibazohereze cyose rero iyo bazimuhaba yaranyihamagariye n'inzu ye bazima mba naramuhamagaye
none Mujyarugamba niba ari mu Bufaransa arakumva kandi ntabwo bizatinda kugira ngo atunyure hano mu gasaro kaburaga tumuhe nimero yawe niba akumva muri kano kanya ufite umuntu tumwe mubwira ikintu wumva kikuri ku mutima ushaka kumubwira
nshaka kumumenyesha ko ndaho nkende kuza numva makuru yabo menye uko baraho umutima wanjye watekana
Anicet bazimaziki
yego
ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha abana bawe haduwo Fidele Mujyarugamba hari ni fura ya Wenceslas nshimye umukiza abo bose ari Wenceslas ushobora kuba ari murangora ari na Fidele Mujyarugamba ushobora kuba ari mu Faransa abo bose niba bumva ikiganiro agasoro kaburaga bazatunyura ho vuba kugira ngo tubahuze ngaho ndasaba Imana kugira ngo igukomeze kongerere indi myaka myinshi wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga mbifurije amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana w'umukobwa wari warahungiye muri Zaire afite imyaka 7 ari kumwe n'ababyeyi n'abavandimwe be Umuhoza Marie Chantal yaguye mu ruzi rwa Kungu aruhorwa n'umugiraneza wamushyize ku nkombire mu burasirazuba uko iyo nyenyeri y'izuba irashe bakaba ariyo bareba baganira Rwanda Umuhoza Marie Chantal arashakisha amakuru y'ababyeyi be n'abasaza be babiri bashoboye kwambuka bagakomeza bagana mu burengerazuba atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Karama
Ikintu kinzanye mu kiganiro nabuze ababyeyi babura mu mwaka w'1996 mu kwezi kwa 12 nibwo twaburanye nari umwana muto cyane kuko imyaka 35 nyine nari umwana nuko nagize amahirwe nkatoragurwa n'abagira neza bakanshyikiriza Seyiseri ikanshyira muri Croix Rouge nuko ubwo nyine byabaye ngombwa ko Croix Rouge irangisha ko mu miryango y'iwacu hari abasigaye nsanga barahari nuko mbasha kubona imiryango ariko nkaba nyine muri icyo gihe nabuze ababyeyi data yitwaga Gahinda Juvenali na mama akitwa Munganinka Godanse nari mfite abasaza banjye batatu umutoya we yaguye aho nabureye ababyeyi banjye
mbwira ujya gutandukana n'ababyeyi wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye ahantu muri Warikare ahari ku ruzi rwa Fleuve Congo nyine kubera ko hari mu ishyamba barebaga aho izuba rirasira kugira ngo tumenye icyerekezo cy'u Rwanda nuko ubwo njyewe nyine mw'iryo shyamba ku urwo ruzi njye naruguyemo nuko banyambutsa uwandohoye yanyambukije anaga hakurya y'uruzi ubwo aho ngaho niho mperukira ababyeyi banjye
akunaze hakurya y'uruzi yakunaze ku ruhande rugana i Rwanda cyangwa se yakunaze ku ruhande rugana hirya
ku ruhande nyine rwerekera iburasirazuba bavuga ko ariho mu Rwanda ubwo twazatireba ku zuba kuko twari mu mashyamba tutazi icyerekezo
mukareba aho izuba rirasira mukavuga muti hariya niho iwacu niho izuba rituruka
bavuga ko izuba ngo ryarasiraga mu ruhande ruherera mu Rwanda uko twari muri Warikare nyine mu ishyamba rya Warikare ubwo rero aho ngaho niho twaburaniye
Marie Chantal mbwira tugeze aho ngaho ku ruzi rwa Kongo ababyeyi bawe bombi mwari mukiri kumwe
twari tukiri kumwe n'abasaza banjye babiri umwe yitwa Gatebujeni ufite inema undi akitwa Protogeni ufite ingabire n'umutoya we yaguye ubundi uwanzi wapfuye n'uwaguye ku rwo ruzi witwaga Umuherekeze Rike
komere
we yaguye mu ruzi
hanyuma mwebwe wowe barakurohoye bagushyira ku ruhande rw'u Rwanda ababyeyi bawe sebo nabo bari ku ruhande rureba mu burasirazuba hizuba rirasira
yewe uruzi rwari rumaze kuntandukanya nabo kubera ko twarahageze tuhasanga amasasu umuntu wese akiza amagarayi ubwo njye nikubise mu rwo ruzi rero noneho abangiriye neza bandohora banyerekeza hakurya
mbese mbwira iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo uve aho ngaho kuri urwo ruzi ugeraho ushobora kwicara ukavuga uti hano byibuze ntabwo ngihangayitse cyane n'ubwo ntabona ababyeyi wahavuye ute wahavanywe nande
nyine ubwo ariho abandi babyeyi babashije kuhambuka bamaze kuhambuka bansanga hakurya barantoragura baranjyana dusohoka mu iryo shyamba tumaze gusohoka mu iryo shyamba umuturage wo muri Congo twageze ahantu bita Isiraro ni muri zone ya Karehe
yego
nabaye n'igihe kirekire narahabaye nahavuye muri 2001 ubwo nyine byabaye ngombwa ko bavuga ngo impunzi zose zitahe ubwo uwari umfite yabanje kubyanga ariko bigeze nyuma nanjye ndavuga ati iwacu bari mu Rwanda reka zitahire nuko ubwo twaraje tugera kuri Kuruwaruje kuri Seyiseri Seyiseri rero tuyigezeho njyewe baravuga ati uyu mwana ntiyazamenya iwabo kandi mu by'ukuri pe usibye kumva ko iwacu ari icyeza sinari nzi ngo umurenge sinari nzi ngo akagari nuko ni ubwo Seyiseri nshyira muri Kuruwaruje mba Igoma ahantu mu kigo kitwaga kwa Don Bosco Igoma ntabwo nzi akarere agace sindizi icyo nzi nuko ari Igoma igihe cyarageze nyine ngeze muri icyo kigo akaba hari umuntu waturutse iyo muri Congo agataha ino mu Rwanda arazabwira bene wacu ko ndi ubwo bamaze kumenya amakuru y'uko ndiho bahise batanga amatangazo nageze muri icyo kigo arimo amatangazo ndangiye ubwo nuko nabashije kugera mu Rwanda
yego hanyuma se ababyeyi bawe bari basize inyuma kimwe n'abandi bavandimwe babiri ukuyemo uwari witabye Imana aguye mu ruzi hari agakuru wongiye kumenya ko ababyeyi bawe bararokotse bageze he hari wakubwiye ati umaze kugera mu Rwanda hari waguhaye amakuru y'ababyeyi bawe bashobora kuba baherereye
nageze mu Rwanda hari hasize n'igihe usibye kumwaka namenyemo amakuru y'uko baba ariho ntawibuka ubwo haje umuntu umugabo wari utuye mu murenge w'iwacu Icyeza niho araza uwo mugabo sinibuka izina rye gusa icyo nibuka nuko ise yitwagura Muse nuko numvise ko yavuye muri Congo muri bene wacu nabaga kwa data wacu arambwira ati uzajye kumubaza ko nta makuru y'iwacu naragiye ambwira yuko ngo iwacu bashobora ngo bariho ngo bigize guhurira ahantu hitwa muri Congo Brazzaville data ngo yamubwiraga yuko ari kumwe n'umugore n'abahungu babiri ngo babuze umwana w'umukobwa ubwo rero nuko yambwiye muri icyo gihe uwo mugabo yahise yongera yisubira muri Congo mbura andi makuru mbifata gutyo gusa nyine ndabireka
ariko se aguhaye ayo makuru wumvise ari wowe umwana w'umukobwa ubura wumvise ari wowe
numvise ari njyewe kubera ko muri Congo bari bafite usibye uwo mwana babyaye nyuma bari bafite abahungu babiri n'umukobwa umwe ari we njyewe abandi bakobwa babiri bo ntago twari twarahunganye bo basigaye iwabo wa mama hari Rwamagana ubwo rero niyo mpamvu ngiye niyumvise
mbere yo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga nta bundi buryo wakoresheje bwo kugira ngo urebe uko wabageraho
nta bundi buryo kuko njyewe ntago nari mfite uwantera inkunga ngo ngeze wenda nko kuri radiyo Ijwi rya Amerika cyangwa se ku yindi radiyo ubwo kuko ntawanteraga inkunga mbese ntawari ubyitayeho kuko ejo bundi nubwo uyu mukuru wanjye yampamagaye nabwo kugira ngo ampamagare nuko zana yamataza kugira ngo ampamagare nuko hari ayandi makuru nari maze iminsi mike numvise hari uwundi muntu wigeze kuvuga yuko ngo niba ari umuntu bano bantu batwara ibikamyo bajya mu mahanga ngo yigeze kuza abaririza umuntu witwa Mutumi nka Mariya noneho ngo aza abaririza umuntu witwa Mutumi nka Mariya ngo amubwira ko hari umuntu mwene wabo ngo wamutumye ubutumwa ngo azamubaririze amubaze ko ariho ngo yuko murumuna we ariho ngo bakaba bari ngo ahantu hitwa niwe yarambwiye muri Malawi ntabwo nibuka igihugu bambwiye kuko uwo muntu nawe ntabwo yaje ngo yivuganire n'uwo mushoferi uwo mushoferi yaraje asanga uwo muntu yashakaga hari Rwamagana none asanze uwo muntu yashakaga adahari ngo asanga ari mu bitaro uwo mutumwa nka Mariya ni mama wacu ari we wareze bakuru banjye
abo bari basigaye rwamagana
eh niwe wabareze uwo mushoferi ngo yaje baririza mu muntu witwa Mutumwa Marie ngo yaratu
hanyuma avuga ko abamushakisha bari muri Malawi
eh ngo bari muri Malawi ngo rero nayo makuru nabasize kumva nuko rero ubwo nyabwiye uyu mukuru wanjye ari wa Jeanette ubwo ndimubwiye aravuga ati umuntu yazashakisha wenda kareba kari ukuri cyangwa se atari ukuri
none rero aho bari hose icyangombwa nuko Imana ishimwe ibakomeze niba bakiri uko bakaba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira ufite ku mutima
ikintu nshaka kubabwira niba bakiriho bakaba banyu nuko bamenya yuko ndiho ikindi cya kabiri bakamenyesha amakuru niba bo bariho nkabimenya bakwifashisha iyi radiyo cyangwa se bagakoresha telefone nkamenya amakuru y'uko bariho kandi nabashishikariza kugaruka mu Rwanda kuko ari amahoro
Muhoza Marie Chantal urakoze cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ikizere mutugirira nicyo kiduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubakorera ngaho rero ukomeje utegereze wizeye ningira icyo mbona zahita nguhamagara nguhe amakuru y'umuryango wawe ugira amahoro y'Imana
murakoze Imana ibahe
umugisha agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 muri komini ya Mugina mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama umubyeyi wahigwaga witwa Uwisize Odetta yafashe umwana we w'umukobwa witwa Umuhire Janvier wari ufite imyaka 5 amuha umuturanyi utarahigwaga cyane agira ngo amwongerere amahirwe yo kubaho uwo mugiraneza atandukaniye n'uwo mwana bitaga Zozo ku mugezi wa Bakokwe mu kwezi kwa gatandatu kugeza magingo ya nyina Uwisize Odetta ntaramubona atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire akagari ka Mwurire umudugudu wa Kigabiro ari mu kiganiro agasaro kabura
ndashakisha umwana witwa Muhire Janvier yari afite imyaka 5 muri Jenoside
hanyuma mutandukana mute
twabo twigitaga nyina akabyenera twamwitaga Zozo nyine twebwe nyine kuntu twarahigwaga sano umuntu aza kumutwaka kwa mudufashe byivuze twese ngo barahunga bageze ahantu intuza muri Nyabikenke ikiyumba none ngo barahika none baza impote ngo za kwa Pirona nyine barabasenya nyine mbasitse iyo nkambe yari hari ngo baragenda bagera ngo hafi mugeze twabakokwe umwana naho bamubure mu kivunge cy'abantu uyu mwana abatabutsa akagenda nabwo nuko yatubwiye mu kandi uwo mama murayo yarapfa
none se muri 1994 Janvier yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 5
yarazi kuvuga izina rye
yarazi kuvuga hari n'abantu bamwe yarazi uretse ndako gutinda hari ku umwana akayorwa n'abantu ndabibagirwa nkanje ngende tante we nyine yanyitaga tante hari n'umwe mukuru wanjye witwa Gashantari yamwita Gashantari hari n'umwana w'umuhungu wa Ruvindimwe na mama we witwa Gakayiranga akamwibukira kwa mutwe ku igare agashyikire kubejo akaza ati dore gise ati inkovu ati na Kayiranga yanteye akaba yari afite busaza bwe bubiri kamwe bakitaga Pyusi akandi gato bakitaga Kabosi sinzi na amazina akibuka
yego
yabashyiriho nyine akibuka papa we yitwa Rwakigaminosa yari umwarimu amakitwa mutegaraba imakurata ari umwarimu kazi ari ubwo twari dutuye mu cyahoze ariko mene Mugina ya Gitarama yari serire mparo ngo nuva umusegiteri yari Mugina akaba ari batuye ahantu bita Kagarama hafi y'umurenge nyine
yego umwana ashura kutazabyibuka ibyo byose ariko ikintu cyangwa ngashaka kukubaza niba wibuka neza uwo muntu mwamuhaye kugira ngo amubafashe ya murokore ninde
yari yayitwaga wa murerima kurata nawe yari muri amukazi wacu ariko wenyene ntago bagerageje kumuhiga cyane iyo mpamvu yari amufasha mushyira mu bandi bana nawe be nuko byemeze mu gihugu cy'u Rwanda byari bimeze nabi
none se imakurata wa murera ari hehungu
yarapfuye
komera yapfuye nyuma ya genocide cyangwa apfuye mu ntambara
yapfuye nyuma ya Jenoside rwose twarabonanye ampa makuru nyako byamugendekeye nuko umuko nyakubaye niko nangiye byambwiye
none se nta wundi muntu waba wari aho ngaho hafi y'uwo mugezi waba yarakubwiye yuko uwo mwana yamurabutswe
harundi mudamu ngo nayo ngo bahuriye kuri bakoko aho ngongo bambuka twabonanye ayi ntambara ndamubaze nte se mwarabonye kuko bari bamuzi ati harakana kagera gamagara tante kandi bari bazasubira mu kazi ko mwari mu kazi kwa ke wacu we mukadufatira umva iyo umuntu nyira bahunga umuntu akiza amagara ye ubwo nubwo naheza bakajwe muri bakokwe nge ntibaje ibibazo byinshi ariko nkagiye icyizere cy'uko yaba akiriho nge niko niyunguza kubera ko icyenda gatatu narindi mu Bugesera narindi n'umugabo wanjye yari umusirikare tuza kumushora icyenda gatatu wajya naje kuza ku Mugina aho ngaho masanga kuri wa ruje hano hari komine Mugina aho nyine ku biro byawo ndandika babwiye nti twabuze umwana witwa gutya na gutya barandika ariko ntegeza ko bansubiza ko hano kuba nari ntuye kure ndi muri Gashora nta butumwa ngo nabonye bwa naje wenda simbizi n'ukuntu byarangiye nkomeza kuzanumva ibiganiro byanyu bya cyenda byumva ndabyumva kugeza n'uwo munsi ndakumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane ugukomeza wumve Agasaro ka Buraga ni ikiganiro abantu benshi bakuramo amahirwe yo guhura n'ababo hari abantu benshi babatwumva bakadufasha kugira ngo dushobore kubona ako gasaro kabuze hari abana benshi baba bategereje ku maradiyo abana barezwe n'abantu babatoraguye bakabategereje bavuga bati nitugira Imana hari umubyeyi uzadushakisha ubu basanga rero na Janvier nawe ategereje avuga ati ningira Imana banjye bazanshaka uretse kujya muri Croix Rouge hari ikigo na kimwe cy'imfubyi wagiye kureberamo ngo uvuge uti mbese nta mwana witwa umuhire Janvier wanyuze aha hari aho warebeye
nta namwe rwose mperuka ayo makuru nandikiye kuri wa ruje nyine yaje kuri komine Mugina cyaza komine Mugina mbara muri Gashora ku biyaga niho nari ndero batujyanye abashaka kudemobilizwa ubwo naho nabaye imyaka igera kuri itatu ibiri n'igice ubwo bariko nkaza ntekereza ko numva noneho kuvuga ngo nta mwaya yo kugaruka aha ngaruka nkurikirana ibi nuko abwo nkomeza nkazajya nkomeza nawe ndavuga reka numve umunsi w'agasaro kabuze ndavuga nanjye nzabikora nkandika bikanga nkandika bikanga nuko nyine ubisaha ningi babyeyi nukuri Imana yabashyizeho ku gihe gikwiye mudufashe mufashe abantu baburanye n'ababo rwose pe muri ababyeyi beza cyane
urakoze cyane niba umuhire Janvier hakumva muri kano kanya n'umwana mwatandukanye utamwanza ahubwo ushaka kumukiza uvuga uti najye hariya kugira ngo ningire Imana azarukoke niba kumva muri kano kanya akaba kiriho aho ari hose ngaho umubwira ijambo rya kibyeyi riri kuri ku mutima umaranye iyi myaka 30 yose
nge rwose zozo aho ari hose yarize ubwo agasino kazozo ndamukunda ndamukumba n'umwana wa musaza wanjye rwose Imana imfashije tukamenya ahantu habaherereye abari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'amahanga nawe rwose yamfasha akajya ku ijwi rya Amerika akazaduha naho ubutumwa akaga ku muryango hari umukecuru nyirakuru arashaje cyane ari mu myaka 100 nanjye ndahari hari nawe Chantal arahari n'ukuri byadufasha rwose abyumve
uwisize Odeta ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro ka Buraga nongere nkwiseguraho kandi ngushimire kuba warategereje igihe kirekire ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibarinde
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wikikintege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
turangirize ku nkuru y'umwana w'umuhungu w'umunyarwanda wavukiye muri Kongo batuye mu karere ka Fiji muri Kivu y'Epfo aho yageze avuye Shabunda Bahati Fiston Pacific kari hano mu kiganiro agasaro kabura gashaka umuryango we ku ruhande rwase ese witwaga Hitimana Alphonse yavuye mu Rwanda afite ipeti rya sergeant major mu ngabo z'igihugu arifuza kumenya niba hari mwene wabo wase ukiri mu Rwanda aho yifuza kubasanga
to nabonye nyine no nimero babivuga kuri radio ndayandukura nifuza kabisa kugira ngo mwe mwanshakira ababyeyi banye uko nanye ndagowe cyane meze nabi hano mu gihugu cya Congo nta ababyeyi nta ababyeyi ba papa nyine nibo ndi gushaka kugira ngo nanjye mbe nareba ko nabona umuryango kuko papa yarapfuye asiga ndumu asigana aravutse muri bibiri na ubwiwe simuzi ariko bambwira nyine uko yabaye uko yari ameze
ariko se we byo wasigaranye byo bakubwiye kuri papa wawe ni ibihe bakubwiye ko yakoraga iki ko ari muntu ki
yari umusirikare
mu ngabo z'u Rwanda za kera
ego
yari afite iri hepeti
sergeant major
yitwaga nde
bamwitaga Ntezimana Alphonse
aho ngaho muri Congo umbwiye ko yapfuye mu mwaka 2000 yaguye ku rugamba yishwe n'indwara yishwe n'iki
yapfuye n'indwara papa ni indwara yamwishe
hanyuma se mama wawe muri kumwe
mama niwe twashigaranye niwe turi kumwe
wamubwiye ko ushaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga arabizi
cyane kandi yishimye cyane nabimubwiye nyine nyifata ni nimero yanyu aravuga ati sawa mwana wanjye uzagenda ugerageze urebe ko Imana yadufasha ko byakunda
yigeze akubwira aho papa wawe yakomokaga mu Rwanda yakomokaga muri prefecture muri he commune hari cyo yabikubwiyeho
yewe narabimubajije icyo gihe ngo bari batarajijuka nawe ubwiwe ngo ntize mubaza ngo nakomoka nuko baza ngakomoka hehe tu nuko bahuriranye nyine muri Congo nta n'umwe ngo nawe ntiyamubazaga ngo ese ukomoka he nuko nguko bari bameze ngaho nyine bakiri mu bintu nyine batarajya mu byo kujijuka niko nabivuga bukeye
hanyuma se mama wawe we akubwira ko akomoka hehe mu Rwanda
mama wanjye akomoka ku Gikongoro
none se wowe ubu ngubu ndamutse nkuboneye umuryango wawe mu Rwanda uzaguma aho ngaho muri Congo cyangwa se uzawusanga mu Rwanda
yewe nyakwishima cyane rwose ubonetse nanjye na ataha kuko nanjye usanga nyine abo turi kumwe nabo bari kwiga ngiye nta mibereho mfite yo kwiga narayibuze niyo mpamvu rwose pe mbabonye nakwishima cyane nanjye nkajya mu buzima bwiza nanjye nkajya kwiga
none se n'ubu bwose waba utarababona ko mu Rwanda hari amashuri kw'abandi bana bavaho ngaho muri Congo bagataha niki kikubuza kubwira mama wawe ngo mutahe mugende nimba wumva koko ushaka kwibera mu Rwanda umwana avutse mu mwaka 2000 hari ikintu na kimwe wumva kikubuza kutaha mu Rwanda
mama narabimubwiye aravuga ngo ntabwo ajya mu gihugu ngo nta muntu n'umwe wiwabo ngo azi ngo waba ukiriho nuko ambwira gutyo nayo mpamvu nyine tukiri hano muri Congo
ubuse na mama wawe turamutse tumuboneye bene wabo ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe turamutse tubabonye bakavuga bati uwo muntu turamuzi n'umwana wacu nawe abonye bene wabo yataha
abonetse yataha kandi yakwishima cyane kabisa abonye umuryango wiwe yakwishima cyane kandi nizera ko kabisa yajya yasubira mu gihugu
mbese muri maki ya mwese ikibabuza gutaha nuko mutazi ko hari umuntu musanga mu Rwanda
ingogo
none se nkawe ubyumvikana uri umwana mutoya wakuze udafite so ufite mama wawe wageze aho ngaho fizi uturuka hehe
nageze muri fizi tuvuye muri territoire ya Shabunda
icyatumye muva muri Shabunda mukaza muri fizi mwashakaga hari imirima yera mwashakaga hari amasoko niki cyatumye muva Shabunda mukaza Fizi
kwari turi guhunga bizi nyine mu nzu iri guhunga ikabona ahantu iryama bugacya nta umwirukankaho bukeya nahanga wahita ashinga agahema kiwe ubwo niyo mpamvu kwese ko dushinga agahema nyine bitewe ko nta wundi kwe tugeze ko nta wundi muntu ukiri kutwirukankaho muri makeya nagatekano tukatumye tuhaguma burike kuko nta nubwo turamara n'imyaka ibiri ni umwaka umwe gusa tuhamaze
urumva ufite n'izina ry'abashi witwa Bahati ni ukitwa Fiston Pacific wagiye uzenguruka mu duce tuwe n'amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye ubu ngubu uvuga indimi zingahe
njya mvuga ikirurimi rwacu ndi kuganira nkaganira n'igiswayiri nkaganira n'igifure turanye n'indi miryango nk'itatu y'abahungerageza kukivuga
ngaho rero bahati Pacifique Fiston wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ariko reka nkubaze niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda mwene wabo wa papa wawe Ntezilyayo niko ambiye ko niko yitwa niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda ukumva muri kano kanya n'icyo umva ushaka kumubwira
namubwira ko kabisa ko umwuzukuru wabo nyine ari uri kushakisha umuryango nyine wa Rufonsi ko ari umwuzukuru uri gushakisha umuryango wa Rufonsi kabisa kugira ngo babonye nakwishima cyane kandi rwose byaba byiza cyane Imana yabahereza yabaha umugisha kandi nkifuza ko nabona nimero zabo kugira ngo mbe namenya nanjye mmenye akarere babaherereyemo nuko babameze
ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeje utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
sawa namwe mbifurije amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze ibamere umugisha kubwitangi mugize muri no mugoroba
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icama cy'ikuntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Gasaro.